kaenda ngati mfulu ntawi ya usiku karero mdima unalipo koma zinkaopya ndi nyama tinkagona ngati mfulu mukuwala kwa mwezi inde afisi yankalira koma mtendere unalipo malero sungagone panja wai wai wai
zikoli na sinta aya
chikondi palibepo pakati pantu where is the love olero
sungagone panja
oh wai wai wai
zikoli na sinta
zikoli linaliro dzala ndi chikondi sikale ondika kumbuka
zigoli kandali la mponje chikago na nkonde
tinkati wa kukongola kwa mtendere tinkatuka ndizi bwembwe nene
zigoli kandali la mponje chikago na mkonde
what happens to peace and love somebody tell me where is the love?
Aya,
oh, mpinda manja, mpinda manja. Kadwalero mpinda manja, mpinda manja. Usa tandizana. Kaligo kankanyama.
Aya,
oh, mpinda manja, mpinda manja. Oh, kadwalero mpinda manja, mpinda manja. Ah, usa tandizana. Tinkakala monga mfulu ngati banja limodzi tinkadziwika ndi mifunda ngodya zinayi zinkalimba pokarero tinali mfulu poyenda maulendo ngakale asakukudziwa ankakulandirabe kumarero
sungagone panja
wai wai wai
zikoli na sita aya
chikondi palibepo pakati pantu where is the love olero
sungagone panja
oh wai wai wai
zikoli na sita
zikoli linaliro dzala ndi chikondi sikale ndika
zikoli kandali la mponje chikago na mkonde
tinkati wa kukongola kwa ntendere tinkatu kandizi bwembwe nene ho
zikoli kandali la mponje chikago na mkonde
what happened to peace and love somebody tell me where is the tandizana kaligo kankanyama
aya
wampinda manja.